memo macafa kenya 17ffa ra kanjir wajinin lalla ega amma war israelun undumtu biyasani akademan irgaje jamani bodde rakoke sabani garala fawaq ayyosani kinura isani wada gale sanit demudaf kaani faraon irga bultin tinnon irga israelun demani bubule bodde lallan undumtu namni sawjet wan nabef akkan wanin sabota sangat ise enyun nawjeta jere isan barbaduda dukawwe ariuda Egayero san war Israelo demani lagadima qarqara ganiyu karatti cen abani otoyddo san abbatanu Musen karadu ba faraon isa aria sabota san aria sabota Israel aria karafun dramu lagdin diman isanitti bayete wangod wallale waqayotti arkasa olkase malgod ya waqayyo jinnan uleke tin lagicharukuti jeden waqayyo ulesanin lagasarukunnan lagni iddola matti abbate Gidun sa karate sabun Israel unduma kan kabanin irgachani bode warri mogara fare ontaan anisan ariuda rakosanit san debisu warbadani san arian irgassenani lagicha gutani bode waqayyo mo lagicha cufe sabota faraon unduma akka isan fite ega illa inagar Egayero sanis kabe egayero sani kabe sabota Israeli fuakayuan baye sani gora ato uyumale isani mo waqayyon gara sani gutut tinaman yero nduma waqayyo rat shakki wanta etay qabu garu ato uyumale arras jirenya kenya kesetti waqayyo annu gor wojjetuf in shakkina tanan kuni garinu fintaw waqayyo tamanne waqayyo kara kenya rat jiru kenya rat akayni umna qabu ittamanu nubarbachisa ega waqayyo an yero musee kaasee jiru sun ammas jireenya keenya keessatti isuma waaqayyo santu jira garuu ittamanuu dadhabnee yeroo tokko tokko shakkiidhaan okaa waaqayyo dhugaa nutti fakkaachuu didee rakkoon tokko tokko nurratti dhufuu dida kun hundumoo akkanumaani malee kan waaqa caaluwwan tokkoyyuu hin jiru garaa keenya qulqulluudhaan waaqayyo ittamanuu nu barbaachisaa jechaadha